Yesi mjui kwa dunia ni mulini kata Niyo bani ukani fukusa Jehanamu nikirio wenye dhambi watalia Na kusala meno yao kama tukejua Tuketuku dhambi jihadhari Jehanamu nikirio wenye dhambi watalia Na kusala meno yao kama tukejua Tuketuku dhambi
Na kusala meno yao kama tukejua
namunikirio benye rabi watalia nakusaba meno yao kama tugejua tugetukudhabii.